thought I was done, right? Homie, you dead wrong. I'm just starting. I'm back. Choka hizi chere kuzisaka. Nimehasa sana toka usiku mpaka mchana. Wanaficha sura hawa waliobana jana. Hili kwa kimya kitana saka hizi do. You already know it's the kid mwenye killer flow. I miss you, goddamn I miss you. Ni kama navyo miss ngia down na Kingston. Nafamu kuna mengi ya meja kwenye vichwa. This is my cheesy day like kila kukicho. Alizani mepotea, nimerudu meje feature. Kwa nimekaa china master plan na wakacha. Nilivu vyacha kwenye game bado vija change. Nitai na nitaji mini lete hizi change. Nimeibuka toka chimbo nika bang na hit track. Okay, wambieni the kid